Tukaba mulaba n'ebiwoobe bingi ate ne tukulanga twemulugunya kati nze